greatestmusic.com.
Black Swag Entertainment.
Sounds Profession.
Young Lagos. Mama Silva Nangolide. Tom Z Nexus.
Jobo. Young Flows.
Thumbs on the beat.
Nikulimba chalo chino chetilimu. Mahala bafuli vina silako. No one to prank, to carry fame, to push. Make money and to people they salute. Wakula nzelu. Nikuli mba se vende samanzo.
Wakula nzelu. Nikuli mba se vende samanzo.
Wakula nzelu. Nikuli mba se vende samanzo. Wakula nzelu.
Tatuzina ninzala kapana penisiki. Yalo ikasali wa malona wa masiuki. Just work hard, wasa sevenze sabati. For you to be a man, kuluzo mwapi upati. Kutokuwa la focus, nikuwea hard work. If you stay indoors, hakuna yaka kufa cheki. Kuwa muna kikuwele kisa maso. Neke malasha zama wani nyali na tuso. Stay pleasant, lizo mwalimu. You have to be a sera, nekile kwa mafamu. Bakati otela kafera wa mawali. Abu pilo kiyolo hakuna nekile mbasela.
Nekulimba chalo chino chetilimu.
Black Swag Entertainment.
Mama hala bafusi vina silako. No one to prank, to garipe mtu push. Make money and to people they salute. Wakula nzelu. Nikulimba se vende samanzo.
Wakula nzelu. Nikulimba se vende samanzo.
Wakula nzelu. Nikulimba se vende samanzo. Wakula nzelu. Nikulimba se vende samanzo. Watu se venza. Three, four, pala uka. Watu se venza.
Busa lapa, suitu ima swabi vima vuto visa lapa. Vima basi vima family kwa hae visa lapa. Nikile mwa studio tia wena wisa lapa. Bani tusobea haso sivi kusotia maso. Asa tiki za hauleli fasi ya kiuso. Beleka kuli mumizo umize. Nikile mwama bafa kuli usilize. Sasi kika loko hape haso kuna kie. Kasho pile kana lolo mwama loko wona si. Kuhu tena kwa mateni usangona kakasi. Mwabu loko kona longa vimati.
Nikulimba chalo chino chetilimu. Mama hala bafuli vina silako. No one to prank, to garife mtu push. Make money and to people they salute. Wakula nzelu. Nikulimba se vende samanzo.
Wakula nzelu. Nikulimba se vende samanzo.
Wakula nzelu. Nikulimba se vende samanzo. Wakula nzelu. Nikulimba se vende samanzo. Watu se venza. Three, four, pala uka. Watu se venza.
Thumbs on the beat.
Black Swag Entertainment. Young Lagos. Wama Silva Nangolide. Tom Z Nexus. Young Flo 21. Ndala Ndala. Young Bile. Silax Coast Gang. White Boy Black J. Cafe 187. SJ Joshua. Classic Boy. Blue Sky Nation. Mr. Ken Bakabuzi. B Blavo. Jim Loza Young Celeb. Queen Muzo na Kuone.
ZLatestMusic.com.
KZ Studios Production.